Nakedde kusayininga sente diru ya kuteo Omugagga yampise ngendeo bwatyo nantemera Mufume bino jafa chimubinyu Bamwagaza sente Zino sente zigula neruni na ye chazirema Mirembe na mukwano Zigula neruni na ye chazirema